bingani wale do taraka nyesi mali wolomasiri tabauma kunu direi no yerebe tombaktu marakono sere chama ka fola mogo munu malako don yemugu wili dire post la kana bawla no e finitigi la kawye post ko fola imbe gundam sirade kan mugu wili la yoro mina polisi kelen nintora ala gendarme kelen o jogina ale ya yerata ale koni sera kase dire docteur sola furakelila ninte bingani wale shien fola ye yoroina o nyogana chama de kera yoro ko folaina samba fla animugani fla december kalo temenena bingani wale kera ni yoroina polisi kelen fana nintorala kolesiliko fanfe bingani wale numbeke donkelende la noye tarata donyawe dire sugubejo tarata donyawe de fe mogo chama ka fola bingani wale nunun kala nyini te fenwere ka sirando mogo dusukuna sangani wati wati mina bingani wale kunafoni be kachari o wati kerena kunafoni uya ira ko binga mer ya yere soro o mintu minana abenyine ka kalo flabo mogofe minu malakodo atungwele kura sugudon ya do fanana no yere tarata donye atato direi sugula direi meri conseiller do kafola direi dronde ba nyugana dugubaula sordasu ka dagayorote yoro mina kamasoro alla nyini kera shien chama ka nyesi jamana marabauma hakili jigina atetteme dogokun kelenka bogotigini do porokotora wele kuli do fanala mogofe minu malakodon nyinigali mimbe sisa yala dire kaufe koloshili barka kanka bonyawa sugudon yaw na wa awo nibadon sugudon yaw defe bingani wale kacha dire dire ni tombokutu che kilometre keme ani muga ni alusaina la hajika la selie vewa bambara togola ka botombok tu.